Fredi Jakatega. Nairobi.
Kido Chaugana.
Wasichana ni wengi sana Nairobi, Kenya. Wasichana ni wengi sana Nairobi, Kenya. Hata nao machali wengi pia siyo siri mama. Hata nao machali wengi pia siyo siri. Penye mapenzi ya kweli ndiyo tabu mama e. Penye mapenzi ya kweli ndiyo tabu mama e. Wengi watapeli,
wengi ni waongo.
Wengi ni walevi,
wengi mabonoko mama.
He Felix Limbe, wapi nyaratienu.
Wengi watapeli,
wengi ni waongo.
Wengi ni walevi,
wengi mabonoko mama.
Ben Wakili.
Kama wanipenda usinitapeli mama yae. Kama wanipenda usinitapeli mama. Baby tufanye harusi na tufunge ndoa na we. Unizalie mapacha nipate wakunena nao. Japo nikitoka kazi nikukose mini siboeke. Chunga kipenzi usinjo kanipa kidonda moyoni. Chunga kipenzi usinjo kanipa kidonda moyoni. Pata nafasi kipenzi uje twende kwetu na we. Na kwenyu tufike pia tukaone mama na baba. Kwenyu tufike pia tukaone mama na baba. Bera tu mama tengeza.
Tingisa kiuno tingisa.
Murembo tingisa.
Tingisa kiuno tingisa.
Ani mama chuchuma.
Chuchuma kidogo chuchuma.
Murembo chuchuma.
Chuchuma kidogo chuchuma.
Yora boy marawa. You better go to buy lerana. Nyago chali manyako. You better go to buy mama.
Solo.
Go to buy mama. Wapi JP, Uruma Seno, Baba Manu, Juju Uda Hero Kano.
Bera Benjini, Natena Nebernan, Lando Nyagi JP, Kaeri Ramaman, Mama Katakaluni, Newe Nakosa Nat, Makosa Katomaki, Nawe Nikosa Ni, Veri Yena Kehindi, Padangi ekodi, era baby, natena ne berna, lando nyagi JB, kaeri gamana, mama kata kaluni, niwe na kosa nat, makosa kato maki, na we ni kosa ni, veri yena kendi, padangi ekodi,
yeri makolwe,
mama nge mama roar,
jimkinda walose kawa kodi,
ni mama roar.
Tumkinda walose kawa kodi.
Yowama wanyolo.
Timateke nisome sanil.
Ako nisome mikamu.
Timateke nisome sanil.
Animonu wange bumad. Tanumoko waore pacho. Taniki kelo maten.
Ritinya Pamela.
Anakelo maten. Mwela kikelo maten.
Wapi Liz.
Anakelo maten.
Egesa new generation.
Zashinu wangu chumbimba. Anakelo mogo. Anikinu hangu chumbi mam. Anakelo mogo. Berikinu hangu mogo mam. Anakelo chumbi. Malakinu hangu mogo mam. Anakelo chumbi. Ani matin mayudo romba. Yenge mawat. Nyara matin mayudo romba. Mama yenge mawat. Ani matin mayudo romba. Yenge mawat. Beru matin mayudo romba. Yenge mawat. Baby, what in my text, Chanel? Pagera dollar. Ani what in my text, Chanel? Pagera dollar. Beru waketo mando tenge, makinyo ponyon. Ani waketo mando tenge, makinyo ponyon. Beru waketo mando tenge, makinyo ponyon. Inyo kapumu umona mama. Ani kapumu umona mama. Kore katumuru mona mama. Ani katumuru mona mama. Inyi kose poingote mama. Inyi kose poingote mama. Inyi katumuru mona. Ema kinyuru mona. Inyi katumuru mona. Ema kinyuru mona. Mama kose poingote. Ana bedu bendonga, apanyo kose poringote. Ana bedu bendonga, inyo kose poringote. Mama,
eu bela marga dongo, wapi polka puda sembo.
Dikele,
echenga binya ugenya.
Akoni Billy Man,
Bruce Willis,
Billy Man indo. Nyatina Billy Man, Romero Billy Man in the Akoni Billy Mama, Romero Billy Man in the Nyatina Billy Mai,
Austin,
Romero Billy Man in the
Sisma,
Asai Billy Mama, Romero Billy Man in the Mama Kitini Benan, Okendo Figa no Mora, Eberi Kitini Benan, Akendo Figa no Mora, Akoni Billy Mama. Aguelo Billy Maninda, Nakina Billy Mai, Yabero Billy Maninda, Akuni Dwaronate, Idino Tieno Kwaninda, Akuni Dwaronate, Idino Tieno Kwaninda, Ikuna Dwaronima, Idino Tieno Kwaninda, Ikuna Dwaronita, Idino Tieno Kwaninda, Yabero Billy Mai, Yaduno Billy Maninda. Nyatina Billy Mama
Udi Kisumo
Nabelo Billy Maninda
Hautine
Apunji Tungu Moro Nituku Baba Gimama Mutugu Tungu Kudu
Selma TikTok
Atuku Baba Gimama
Jenny Boyaro
Mutugu Tungu Mamita Nituku Baba Gimama Apunji Tungu Moro Nituku Baba Gimama
Eken Fak
Nabelo Billy Maninda
Evi Fitness
Nituku Billy Maninda
Langata
Ibiru Endo Na Mama Ibiru endo na mama, toto. Ibiru endo na mama, sanin. Ibiru endo na mama, toto. Ibiru endo na mama, hey.
Ilu, klasiko binega.
Eka mate mlangoni, anini teles. Eka mate mlangoni, anini teles. Eka mate mlangoni, nani niteles. Eka mate mlangoni, nani niteles. Irudishe utotoni, unipembeles. Irudishe utotoni, unipembeles. Eka mate mlangoni,
ya misu tuangu.
Nani niteles,
nani kurusa.
Eka mate mlangoni, nani niteles. Irudishe utotoni.